نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولمزق قبل أن نجي السلام تتيني تكاليس لموزي من ينغوينو مكانتاوي كوشي بكمينيكا كمين نقود لسيقى ما سوى الله سبحانه وتعالى kamini ndagu tengelani nkani zama sahaba radhiyallahu anhum zina ndizi na zomwezida washitikila masahaba radhiyallahu anhum ndipo sholi ngacha mtu umeneu choli ngacha gao limeneli ndikuti tipunzile umoyo wa masahaba radhiyallahu anhum ndikutengela kubweli saso moyo watu kuti na feso mwina ndikuzifanizila ndi masahaba radhiyallahu anhum fa iwo wakena gali kunsika mena amashita tisaiwale kuti adashita pamaso pa mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuteka pazina ada wadzudzula ndi pazina ada wayamikira ndiye timakhala tikuphunzisana zinthu zimenezo ndicholinga choti nafenso tiphunzire nawo nafenso tipindule nawo kudzera mwa akatakwa amenewa akuluakulu amenewa mizwanye imeneyi ophunzira amene wamtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndipo munthawi ino tikambirana kwambiri pa nkhani ya olemezeka Saad radhiyallahu anhu makamaka pa mutu wokhuza ndi ntchito yabwino yomwe Saad radhiyallahu anhu adalandira nayo nkhani yabwino yokalowa ku janna adakhali pa dziko lapansi lomwe lino kodi tatieni timvetseni kuti kodi shida ashitika ndi chiyani kwenikweni mwina inafenso ndiutengelapo phunziro olemezeka Anas radhiyallahu anhu ndiye mwa akusimba nkhani imeneyi akulongosonena kuti nthawi ina masahaba radhiyallahu anhum adakhala ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallam adawayankhula iwowa kunena kuti nkanthawi kocepa aonekela munthu wakujanna pamaso pano nthawi yomweyo kudapezeka kuti Saad radhiyallahu anhu adatulukira atanyamula nsapato zake mdzanja lake lamanzere ndevu zake zikukha madzi zimashusha madzi fanali atangopanga kumene uko tsiku lachiwiri chimwezimweziso chidachitikaso zomwezo pakana tsiku lachitatu lake chitikileni zonse zikungochitika chimwezimwezi tuisalahu alaihi wasallam akumati akawauza masahaba wacha radhiyallahu anhu kuti posachidwa pomuona munthu wakujanna umuona nzanu wakujanna yetu amthawi zonse katatu konse amene ankabwera amene ankafika mwaka nthawi wose khalisa amakhala kuti ndi Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam adalengezanso chimwezimwezi ndipo masiku onse awiriwo munthu amene adalowa anali Saad radhiyallahu anhu mmene tanenera kuti Saad radhiyallahu anhu ndi amene adatumikira ndi amene adafika pa maloba maulendo onse atatu Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma adafuna kuti akakhale ndi Saad radhiyallahu anhu kuti akaone khalidwe lake kapena ntchito yake yabwino imene yeye akuchita nicholinga choti azindikire khalidwe lapadera china chake chimene Saad radhiyallahu anhu akuchita choti mpaka na mtumiki sallallahu alaihi wasallama ndikulengeza kuti yeye ndi kapolo wa kujanna yeye waliwakale kujanna dzina lake lilikale kujanna kodi lukudapezeka kuti tsiku lachitatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashuka paguluba atawasiya masahaba radhiyallahu anhu subhanahu wasiyana nawo masahaba radhiyallahu anhum abdullah ibn amr radhiyallahu anhuma alimilile ndikumutsatira Saad radhiyallahu anhu kuti alankhule naye kuti amunyengelele atakumana naye abdullah ibn amr radhiyallahu anhu adati kwa iye kumuuza Saad radhiyallahu anhu ndasemphana maganizo ndi bambwanga sizoti ndayambana ndi mbabwanga ndayambana pali kusemphana kwina kwake umene tasemphana ndi ineyo ndi madalanga ndi bambwanga ndi adadi anga kotero ndalumbira kwena kuti sindigona kunyumba sindikakhala kunyumbako sindipezeka kunyumbako sindikagona kunyumbako kwa masiku okwana atatu kwa masiku okwana atatu ndiye ndimakupempha kuti bwanji ngati unga ndilole tikhale limodzi tipite kwanu ungapezeke mungankula kwina kuzangodu mungapezeke kuti malo kuti ndikagone kuti mungakandi sungeye kukwanu kupa masiku atatu amene Sa'd radhiyallahu anhu adavomera ndipo Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu ma adayamba kukhala naye adapita kunyumba kwake nayamba kukhala naye komabe mungakhala adali ndi chidi chomuyang'anitsitsa mmasiku atatuwa Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu ma sadaone china chilichonse chomwe adachiona ngati nchodabwisa mmalo mwake Sada muone ku Sa'd radhiyallahu anhu akudzuka usiku kuti achite mambiro atahajjudi amangodzuka nthawi ya fajiri maso ake ankayang'ana usiku ndipo ankatembenuka kuchoka mbali ina kupita mbali ina pakama lake kapena kuti ena timadziwa ndikuti pa bedi lake kuwelenga madhikiri osiyanasiyana ankupanga madhikiri Abdullah Sa'd radhiyallahu anhu analibiza akachita madhikiri munthawi imene koma osati panali chachilendo china chiliyonse chimene Sa'd chimene Abdullah radhiyallahu anhu adachiona mwa Sa'd radhiyallahu anhu komabe kalido lodziwika bwino lomwe Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu adaliona mwa Sa'd radhiyallahu anhu lidali lonena kuti amango lankhula zabwino zokhuza anthu ena Sa'd anenepo choyipa chilichonse chokhuza aliyense zinasiyeza kuti chimene adachiona kuti ndi chachilendo chimene adachiona Abdullah mwa Sa'd radhiyallahu anhu choti iyeyo akututumuka nacho toti iyeyo wachisilira toti iyeyo wachiona kuti ndi chachilendo kunali kunena kuti Sa'd radhiyallahu anhu nthawi zosaka amayankhula za munthu wina wake amayankhula zabwino zokhazokha ndipo sanayankhulepo choyipa china chilichonse chonena munthu wina chomukamba munthu wina wake pambuyo pake masiku atatu atatha Abdullah radhiyallahu anhu Sa'd uni zachilendo pamoyo wa Sa'd radhiyallahu anhu chomwe chidachititsa kuti apeze nkhani yabwino kujanna yoti iyeyo akalowa kujanna Abdullah radhiyallahu anhu adaganiza zopita kwa Sa'd radhiyallahu anhuma ndi kumufunsa kuti amuululile chinsisi chenicheni makamaka kuti adziwe chifukwa chenicheni chomwe anafunira kukhala naye kwa masiku atatu yet akudziwa adafuna kuti akadziulule akamuuze Sa'd radhiyallahu anhu chilungamo chenicheni vatikudziwa kuti ametavera kumambiriro kuja kuti anakangati wagwirisa ntchito kabodza kuti wayambana ndi makolo ake ndi apa amafuna iyeyo akamafuna kumpata woti Sa'd radhiyallahu anhu amuvomere kuti akathe kukhala naye kunyumba kwake akathe kumusunga ndiyolinga choti iyeyo Abdullah akakhale ndi nthawi yomuyang'anitsitsa Sa'd radhiyallahu anhu pazomwe akachita ndipo kenaka atapita kwa iye adakambela adabuuza chilungamo kotelo adapita kwa Abdullah radhiyallahu anhu namuuza ninoti kabulo walla kunena zoona palibe kusagwirizana kuna kulikonse kapena kusemphana kuna kulikonse pakati pa ine ndi madhalanga ndi bambo anga koma chifukwa chimene ine ndimafunira kukhala nanu limodzi ndichakuti kwa masiku atatu otsatizana mtume sallallahu alaihi wasallam adalengeza adatiuza unena kuti munthu wa kujanna watsala pang'ono kuonekera pa gulu lino ndipo pa masiku atatu osewa ndiwe munthu amene umaonekera munthu amene umabwera munthu amene umapezeka pamaluba ichi ndiye chifukwa chimwe ndinafunira kukhala nawe kuti ndione ntchito yabwino ya ntchito zako zabwino zimene zachititsa kuti mpaka na iweyo upezeke kuti dzina lako lili kujanna dzina lako lalembedwa kale kujanna Sa'd radhiyallahu anhu poyankha adena kuti zomwe ndimachita ndizomuwaonazo zomwe ndimachita ndizomuwaonazo apo tanthauzaona kuti Sa'd radhiyallahu Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu adamuuza chinungamo iye ucho ndidakhala ndikuyang'anitsitsa kwa masiku amenewa koma palibe chachilendo china chilichonse chimene ndakuona kuti ndichoti chodabwisa ndiye apa Sa'd radhiyallahu anhu akumuyankha kuti okay potiwanena chimenezo potiwanena chinungamo chenicheni chimene umabwera kunyumba kwanga zone siwanena kale zimene waziona mwaine palibe so china chilichonse chimene ndimachita kupatula zokhazo zimene iwe waziona kenaka mkatikati moyankhula choncho Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu kuti azinyamuka pamalo pake kuti azipita Sa'd radhiyallahu anhu adamuita naso ndikumuuza nena kuti komabe ndikuuzabe ndikululira pali kachinsisi kena kake ineyo kamene ndimachita ndipo ineni chimene mashida nchionena kuti sindimasunga mangawa ena aliwonse ndi munthu wina. Sindimasungira munthu madalo, sindimasungira munthu mangawa mu mtima mwa ineya. Kenaka atafa insha Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma adayankhula kuti ndi ntchito yabwino yomwe yakupangitsa kuti ufike ulemelero wa pamwamba uwu omwe waupezawo. Ndipo izi ndi zomwe ife anthu sitingati kuchita pa moyo wathu. Olemekezeka abale anga Chisilamu, ndi phunziro lanji limene tikuphunzira pamenepa, ndi lesson yanji imene tikuphunzira pa nkhani yokhudzana ndi Saadi radhiyallahu anhum. Wallahi ndi angati mwa ife amene sitimayankhulana ndi anthu ena ake ife kuti timasungira mangawa, tinayambana nawo anatinena pa chinthu china chake yeye tinaka ndikauvomereza, ndipo tidachimanga mu mtima kuti munthu amene basi ndi mdani wathu. Yesu komabe tisindikire ona kuti ngati zimenezi ndi pa nkhani yokhudzana ndi dini, kuti iweyo ukuona kuti munthuyo akusokoneza pa nkhani yokhudzana ndi dini, ndi kuti palibe ubale umene ukufunika umange pakati pa iwe ndi iyeyo. Koma ngati zinthu za dunia, wallahi tatiye ndikhalena anthu odekha, tatiye ndikhalena anthu opeza mtima ifa umenewo. Khalidwe limeneli ndimene lidali la mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndi limenenso mtumiki sallallahu alaihi wasallam adawaphunzitsa masahaba radhiyallahu anhum. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala.